xaafadda halwadaagii magaalada Baydhabo ayaa waliba si toos ah u soo gudaray tartan ciyaareed lanka talgali kooxo ku dhisan xaafadda, iyadoona koobkan usayaa kooxanka talgali isdhexgal bulsho oo nabadeed la ka abuuro, taas oo ay qaybiin ku qaadi karto horumarka xaafadda iyo kooxo ciyaaro ku dhisan xaafadda halwadaaga. Tartan ciyaareedkan ayaa waliba ku qayb qaadanaya 16 kooxood, iyadoona kulankii afraad iyo dhilinka kooxo shal gadiisan FC Bay United iyo FC Qasaba walibana kulankaas ayaa ka dhamaaday eber iyo eber. Lamada naadi ayaa waliba iyo habandhigeena ciyaar wanaaga ka salaysnaayte weerar iyo waliba daafacyo adaga. Gudoomiyaha ciyaaro xaafadda halwadaag iyo madaxa qabanqaabada ayaa waliba iyo ku warbiyeena koobkan bilaabashadiis iyo heerka hadduu surooga
tartankan oo ciyaartoydu in sheegadan ku soo geysan aragaytan ogeyka ninka dheelayaan Qasab United Bay United waa lama tim oo in sheegada adiga geeka dheelayayta tartankan mid baa bilaawday sidii iskale maalin oo in sheegada sabti ah bilaawday oo taariikhda 27 biliku lamad gulaati afarta ka beegan IT wiliini in sheegadan si socdo saasoo kale tartankan mid baan ka magac darnay Halwadaag League iyo ka magac darnay Halwadaag League tartamadii markaasaytii koray sida tartan oo in sheegada xaafada Halwadaag dhalinyarada markaasaytii sports ku kooyeen ka dhisan lanqabada iyo in sheegada mar ee koraytay oo tartan ku horeeyay sida league oo markaasaytii Halwadaag League lan ka magac daray iyo lanqabadii wareega kan oo hadda dareere isna raaytan ma baa wareegi usiin Halwadaag League lan ka magac darnay saasoo kalmeen tik dhilahay oo in sheegada inta ku duwan gelsin tuman iyo naytii likohot oo xaafada Halwadaag in sheegada ku dhisan iyo ka diwaa galsan walaalna in sheegada in sameeyna wal kalam ee dhalinyarada iniye isdhaxgal waan iniye in sheegada mismuraalkii jeenida tiidiyay iyo ka dhisato inkastoo geekii in sheegada xaafada wala kaan lahayn dhalinyarada inta badan xaafada lay fadhiido shaqalaaniyan ata yan ku weelna inay in sheegada dhalinyarada iniye ku dhisana waan isdhaxgal dhalinyarada laga sameey xaafada dhalinyarada iyo dhalinyarada isku war qabta siyaasada markaasi ka nagad
waliba ahamada qabashada hawlaha sports ka xaafada Halwadaag magaca waliba la yiraahdo Abbas Al-Hassan walaal horta sidii dhalinyaro waliba ma la yiraahdo waliba aid injineering sports ka maadaama haddii dhalinyaradii shaqalaanaha ay toban la xafado wax qowdaa inaan lahayn waliba ka fikirnay dhalinyaradii intii aanu ma la yiraahdo in sameeyna sports oo yoolo kuma daaliyo horyaalka waliba kuma darnay Halwadaag League Cup waliba ah ku bahay ko gudoomiyaha sports ka xafado mudan Cabdi Nasir kutib markii wad tashi badan sameeyay waliba go'aan sanayn tii hore ay qaban ee hadduba saabi baaragayta dhalinyaro badan oo xukuma tareen ka jaran garoonkan lumeeyay oo la haksaari oo dhalinyaradii xukuma talaasi oo inta badan ma leeyahay ka shaabeen kulay waliba rajay ma leeyahay oo nin ka dadaalane inta dhalinyaradan hor un sii wadno ma leeyahay ilaa heer ma leeyahay xul jeersin walaahi xiriirka hadduba wadaagni maalintii barnaamijka la furay ni rooyay barnaamijkan oo dhaafaran rajayn inta meel aray hore in si badno heer federaal aan deersin walaahi waliba kubra rajay tiimka city inta oo dadaalasho hore in si wadan kulay banoono meel aray aad imido halmid oo guuleysadaas marka meel aray tumili taas kooxood siyaad tiim iyo waliba hanbaana zeer ee dhaafada siyaad tiim zeer bii yak bahayn gudahan tartanka til dheelay zeer bii siyaada zeer ee hanbaayn ziyan siyaad nabo bakiraana zeer bii tartanka wuxuu kala baxaynaa zeerbi ha sharci kala yaal zeerbi ha tartanka til dheelay zeerbi tumili
koobkan oo yoo dheelahan tumili to kooxood kureeda markii uu dhamaado ayaa maamulka ciyaaro xaafada Halwadaaga waliba sheegayna in la ku shal xulado doona haano dhili doona zeer A iyo zeer B kureedna koobab kale lan qabdo doona.